kujua
tuwa bebe vijifti na inaibagia
sema nini unataka maini takupatia
na shida zipo baba minajua
kwa sasa mpenzi itavumilia
na shida zipo dadi minelewa
kesho labda
tukaja tusua nitavumilia 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 nitavumilia
uende kesho tutakula uhakika
maneno misijali hata waseme nini nipo tayari
kwambie nini kwamba mimi wafo
si unajua beti lo tuomize zao lo
believe me I say love you umenishika patam tam tam mpaka natabasam sam sam wendo wangu mwandani manyam nyam
sina wengine kwa shida na la
nitavumilia nitavumilia nitavumilia
nitavumilia uenda kesho tutakula uhakika
wana wita meneja basi mipango
we meneja buta
usalimie CDMT.